Penzi kitu gani anafanya paka niwe busy. Mama we, kichwa ni umizi. Yanachonyota mazoea mapenzi. Haya vuka peke yangu mweza kosiwezi. Haya yanachonyota mazoea mapenzi. Haya vuka peke yangu mweza kosiwezi. Haya
mazoea. Niki kukumbuka we shindwa kulala, naumia. Muda mwingine nashindwa kula. Nimekuzoea. Aye mama, mondoka umeniacha oh. Aye mama, maumivu yamezidi na yauma po. Aye mama, mondoka umeniacha oh. Aye mama. Sangu pripom, 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 po. Silali na kuwaza mke wangu.
Mpofu wa macho mjenzi siye. Moyo pande la nyama ninatatarika. Mumivu moyo wangu mie. Asababu ya umeniacha kizimbani. Oh mamae, apingu mkono ni sina la kufanyae. Aselewi, au kisu changu butu. Aselewi, hakina makai. Aselewi, yeah, yeah. Aselewi, awawawawawawawawa.
Ni vijana new generation. Mkubwa na wana youth organization. Mama Sabrina Fella, boss lady. Jesse Maneno, Uncle Zero, Father Mauchi, guitar, Mea Mutinika, Baba Idi, Amukuba Fela, Salimia Kabalika, Moody King.